hamumsan israayadi gondayaasan dawee nafta kuriyaasan. Naftaalli taysan naftii hamumsan awoondayaasan israayi dambaasan. Kalitaysan naftii hamumsan awoondayaasan israayi dambaasan. Afkaada waasan hammay ka deebsan ta'ay bitiisan dawaa karaysan. Da da wa sak ta ga 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 san da ai di ti san da wa ka ra ye san ha ma da